Niger, c'est surtout l'élevage de poissons.
Do leydi Niger maro liqi gol enda walliran liqi e ko nandi titta fu kebu sanne der luube leydi meda maro liqi gol du ni walliran himbe keba ko nyaama balli mu e ngi idabel mu won der lawol laamu leydi kesol gol enda dum wadi filla jonno liqi di enda adol majji nanna der luube fodde do tanade no laabi laabal biiri ga himbe no kani nyaama ko sellidi tatabel mu du woni filla balla ka umowa fedde leede hirnaange kawtude becca gota wu'i walliran balla kaadu ni dermu leydi meden no wawi nannude di der luube leede fedde de enda kaden du tamtobe liqi do leydi meden du bawan jehi do teeku tamow denne dun du ni beydari non ko lawol laamu leydi kesol gol enda waddata gangol sembin inan luuma ku leydi Niger tamtobe bendu kebal en beydoto
do yago lebbina duubi garoji birugol liqi na kulle gondi der diyam no wawi duudude
affirmatif
gonga gam min cingi sigila ko beede sembe maro liqi e tamaki liqi do der leydi Niger nangadu illa hitane duubi ujunaji didi e laso warde hitane duubi ujunaji didi e woronje e joyi sigila o du ni fudda hitane hikka de enda fa yaha hitane duubi ujunaji didi e laso e nay gam yewtinaade du sembe nafakka ka sigila o wawi waddude handen du ni jama are wonno wara no jama no maro liqi di enda wadirti gam arande wobbe jehu gado ninon sai ni yaade yeso ko be jeebe pamuwi ko sai bawal e nyenyal ko neddo heba barke golle de enda
e ki tivaru isir
yala onon godi bawde ko hewtin tan ko gondon onon filo dun
c'est ça le problème
to no wado tawte bawde den enden keppa he jordi amma miden godi ania joddinde sigila on min kebi du adibe wallirde min misali fawo fedde lede duniyaru hawjina filla duro ke joron nyamri rafotima min gadan du fa handen batuji joda hali ko watta wobbe du gara beydo he mabbe gomnati kandu wadi sigila mu mawdo mu wallirta beyda sembe sigila amin o enda sigila o du ni indira pimelin banki leede duniyaru kandu wonno wallira gomnati der joddinul makku no wodi du fa handen por yoji gon gondino ballira der maro liqi di en
la culture
studio kanangu ayar le